uthando lwami lumo lwakho. Ngiyazi izenzo zami azibonisi, nokhuluma kwami akuthembisi, kodwa kholwa, awukholwa, oh,